la chugu chugu ewuwe chugu ewuwe chugu ewuwe chugu ewuwe chugu na biko ni takele ina fugu ive na fuwe kongwela nye ya nungwe nungwe mabu lakie ala chugu osikwe vuchika nine ekbeli kediva nyamu na fugu ewuwe so kulo kuwesi na mwe pazu nive ye meve mweli mwe ridole nuwa ane kuwe kuwesi na nye nozi na kuku na nye mwelo ke mancha kuku mwoke kulo kuwesi wesi nuwa na chomebi mwive mwota nuwa unonye mwolo na nki ya gago ujido uwa nisi Nigeria na kuwa ni meku Nogo dani na tuzi ni mujo Onabu kambwa mwasu Onabu nedika mwea wali jive Onabu kantive mkue Onabu nedika mwea kosa vali Hey! Na kedu kamu ime Ona buka nkwa vaku Ona buka nkwa vaku Ona buka mbe vaku Polisi zovanye Alelie He umehi he ujugu Akwalele nyaka mumepe He ujimu Akwalele nyaka ninepe Molo ujo neke izuka mala nejo Oguligwe kambanasu Ebuwe ndine mweleku Adali mwwe nebuwe Bolo chuku nemeze Nane sili engou Nchuwe zenabo Ezenaba nechino vuan Makanibulu chikuzo Enyumba guwa mwege noso Chiki wako tagazuo Nsekezu egaluwe Neke jeriki Ewa molo ugo Neke jeriki Izuka mwana nejo Nigeria kamona go Onye chetu nibiye chetu Kilo nasiwe nava Esi oku kamune kuo Asena ndio chanwele ntanwe imo Kori sivani Anye nenele anya Anye nemele emwa Eba tanu na Nigeria Odeku wana chomebi Eva kalia kalia Aki kali vivi enu Neke jiriki Neke joibu Neke jiriki Mana neju tuvaji benaji ona bunede kangi awalije oki ike nonu neke emeketa na ya tubani ya juju neke deliki ngba mololulu onye si na nya ya za izokata na nazova ndoki isi anali gulelike ezi oku ka mune ekwuo neke deliki izuka mara ndebu
Mamu emese lalumu
ma moya na la na u neke eriki igba mololololo neke eriki tugwe uwo tugwe uwo anye bule gede fanye kanye jesu togogu ekene kanye Was a jack one who making it. Of Yavulabo, Opolo Bella Yanemantu. Will you want a room? Was a jack one who making it. One bag I never did. A bag I never did. Jim goes here, one on you. Was a jack one who making it yourself. If goes here, my money, was a jack one who make it. And I'm going home, was a jack or papa and do name. Make it, and make it. I never let you know, whatever. Pop, walk, I need it. On a poor bit where Dicker, Dicker, well, lost our web. Mberede jilidike, mwakwa mberede kanyajide Mwakwonye kanyine kuweyi, mdi ibonile Chief Doctor Sahajinu sumbono, epe kuweki kamona poyi Ena mkwonume, epe kuweki kamona to Chairman Hanklin's Communication Company Limited Chairman Hanklin's Foundation Company Limited, your son. Of what I did, a big way, you can make a name. On the way, a big way, on make a name, your son. Make it in the way, Franklin and Azoto, he can go no make a negi. He can go neota. Nana Bulunine, Chairman Franklin Mabos, Nigeria Limited. He can go neota. He can go the law make a negi. He would him, he can go the law make a negi. Of waking a gun, you get a quick one. Of one gun, you look for you. Boom, a new looking. Boom, and kisses you. Now, not a new. Of one gun, you look for. Is it you for the boom one in there? Tiff is it you for that way? Boom, a gig, and you look for you. Dicken a toto. Boom, a new making. Chairman Bengalasi, group of company. On your bow, go. On the make it. They will make it. I know back and you need to quit. When you desire, we can never go to go one on there. You will see me. What we can make and you did. Honorable Say Eugene Nimba. Or then I want to make a lady. Or then I want to work over. Mama Vanine. It is not my way by Vicky. Nakali ego nyaka ngine liyo yi ọdị na nwe yi agụ ozi ọnwa ewuo n'ume kene gị ọzọ na-ekeje oyibo na-ekeje n'ike izu ka mma na nne anyị azọla ije lewejebe ọzọ ụbụrụ ka anyị na-agba mmanwụ ka ndị ezu tọghị m ndị nwọlụba ka anyị dịje chi benjamin na linze ayala ihe gị ka anyị na-ekwu ezu m ikolobi odogwu n'ọzọ ụbụrụ niile ayala ya kwuwe nnekwu ibe nya ka ndị na-eme ị na-anụkwali nyabụ ibe nya ka anyị dị akpọ mmanwụ ayala ya odogwu ọnụ mekeneke na-ekeje n'ike ngaraba dị bule omujere enugwu na-eke n'igwe eligo nne ka mụ na vali be nna m ka ndị ezute nna m egwu anyịnya ka anyị dị eli chifakụmafa jana obiri igbo nke ka anyị na-ekwu oyi ị na nnukwu nnume nnekwu nna gị ka mụ na-ekwu otu dike m n'odogwu modogwu abụla afọ otutu izu ka mma na nnechi onye nwere uche bụ nya ya ebi oyi na-ekeji n'ike na-ekeji oyibo ka ndị ekwedute nwanne m ọrụ obodo tupu m n'olozo okwu evite esi gwe na anagideje niile chi nwoke nwanne m obiri igbo ngị kọdụ na-akpọ ị na nnukwu nnume chi nwoke gị ka mụ na-ajụ ị ga na-eje nnabata ibe nkọrọ n'ọfọ obiri gị adokwu onye brazil ebe ibe niile na-eme ewu chi m obiri gị adụ ọnụ meke n'eke ọzọ na-ekeje n'ike na-ekeje oyibo ngaraba debule ụmụjere egwu anyịnya ka anyị dị eli oyi ji nwoke gị ka anyị na-ekwu obiri igbo gị ka anyị na-akpọ oyi na-ekeje n'ike na-ekeje oyibo na-ekeje n'ike izu ka mma na nne-eju okwu na-eke na-akụ nwa ọnụ m na-ekwu ị na-eme anya na ndị afọ okwu ọzọ bụ nwanne m okwu abụọnya ka anyị si bịa izu ka mma na nne-eji onye nwere uche bụ nya ya ebi oyi akụ nwa ọnụ junịọ nya na okwu ọzọ dogwu nwa nne ya na-ekeje ngaraba debule ụmụjere egwu anyịnya ka anyị dị eli oyi ewume ihe ụzụ ibe dukwu gwụrụ onye aka anyị na-eme ịgba m okwu ihe na-eke ịgba m olololo ịgba m olololo ịgba m okooko ịgba m olololo